Sentamu, Galio Vamu, Chitanda, Yaki Kidiana, Echuka Chamasiva, Dempinari, Kudimoa, Mazaka Seranga, Mononia, Sanga Chiwe, Okubira Simo, Computer, Nembuza, Buza, Monota, Variable, Try Again Later, Omwezi Nebugua, Konemba Kadaro, Mokia. Woo, Kumba Musaja, Twali, Yorumo, Jemise, Ntondo no Kuyomba, Lodi, Katiafunye. Ya ya mujanya bayeta mwana muduka sikira vanga ya kisanga njagalo manye ichiye mulaga balwadde bali ku njego lwabi guko kusinda woli note tenkanya tibyota bala luli holo no bafanana oh obulwadde sikintu mtu watu kyosa kujja kifu ifu no papa no janya ba katonda yasala wekyo kulama n'okufa. Tewali nsonga ddala singa osuliko mutwe etulobera okulamula abali mbute juna obulwadde be bwafuuledde ekyokulya songa naye nno yaliko bambi yeetambuza wabeerawo okulwala singa oba ovangaka naye ekitanda kyansisinnyo ne kwajjanjaba olw'enkuyanja y'abalwadde abaazirana bana abasinda ate abandi ne batondoka. Ndwadde nfaafa kankuwaka ddonnindeko mpola mpola naaba mpunzisa n'ogendayo onoovaayo byotereso kyankalanye kyobiri oba oba basinda batiisa so teweeyibala lindalo kangayo bayambenga oba oba basinda batiisa ekiri emulaga eri mwanange linda luli chuka yoli chewonya. Singo lwalo wewe chitanda nolama nodeka osano kukavula ebibyo eriva fanga maliko dala chebeyuna zera nakabide ebintu byasobeddemu abemitwe ejiro babavaawo ne bagwa neddalu abaakisidenti abamakulu agatse abamu bafiirawo sipooti abeera alami okusigaza obukugu miko nekimweyuna abaama bw'obatuukako oteekwa kuwungamu ab'emmoto eziruma asinda n'otya n'okutya ng'era ekiddiridde bambi kulongoosebwa bw'ataweebwa ayitireeyo kufuuka muli ab'emisujja b'ebiwanga obala n'olemwa maleriya ogumanyiddwa omusujja gw'ensiri n'aba tayifoyidi ogwo ddala kattira woodi y'amaaso nayo nno n'engituukamu gagaazi by'okulaba wattu baabivuddeko gwakyaliisa ebijanjaalo baaba n'empiso womanyira nti olumbe luli bantu nakini yennamirembe obeeru bagoyitangayo oligwa ne kalijjuza neerookwa ne bateekako balansi w'emirambo n'akola tayaya bafaasatu abalwadde kyenda be bayingira obula atannalwala weebaze katonda balwadde bambi balumwa okufa oyitangayo kyagenda mu maaso kkakkana asituukana omulamwa gw'endiko balwadde nakulambulwa obawoba basina batiisa so teweeyibaala lindalowo ala oyitangayo bayambenga obawoba basina batiisa ekiri emulaga eri mwana nge linda lwolituukayo likyewuunya atannabakirabayo sangaasekalira zeyalaba edda nkibuka nju n'abazirana tusaana tuyamba abalwadde mu ngeri ezimu naawe abenyinya lwakyusa mangu by'oliko abakkansa abamiizo ezine kookolo bali ku bitanda emulageyo basaba kakulya teri abayamba bwenkizudde n'embakakita ku ng'abaalinawo akaseera okugendayo wali abagagga nga nabo bawanjaga okufa kulwesha n'olusaazi bibatunuza eminwe okuwulira akakuye n'afa ne bazingako abalwadde ba sukaali mazzi g'abaweddemu bali ku cupa tebeekyusa zitonyeza abaakubwa poliyo bambi ne bazingama abaamulalamu olw'ensingo ne ziralambala abaakafuba babwatuuka okufaanana eggulu baana bagali alowooza nti yasaanawo n'edda baagaaya bali eyo mu kuwanjaga buli woodi olunaku efiisa abantu abana ewava omufu we bateeka teggwa zaayeba aliraanye yafudde n'abula oddumadduke ng'alaba banneru basomba yasigaddewo woodi y'obwana naye era n'engituukamu n'emulaba nga bwe butukudde ne bwazirana n'obugulu obwewese kyetuyita okugombana zirindaba olwange nkimanyi weemaliddeyo ebangi ddala wabula ekyo kikolwa mu nsobi kitolowooza nti osanga luyinza okukya nga lukwoyeseza ekitanda olina ku ndiri bwe batakyagogonoka kweyigira kakulya balwadde baagala akatunda kalaak'okunywa lino si katalo gwe twala k'ofunye ne bw'omubuuzaako bubuuza yunguka embavu obawoba basina batiisa so teweeyibaala lindalowo ala oyitangayo bayambenga obawoba basina batiisa ekiri emulaga eri mwana nge lindalo lituukayo likyewuunya bannanga okusoma kuwamu okuvangako muweerera abaana mbula okuddira ebitabo basawo beeyagalira awo emulagoka gw'oyise ku manda kuyamba jja lwakuna lwe beetala olowooza beebugira nsonga lwe bakoona obugatto mmeeme yeekukankana omulwadde eddala okufa nga bukyaleetebwa mpaawo omusawo oyo lyazze n'amukwataku mugira mweraga mulowooze mmwe musingayo Wachiba yambi ate mufusa batiri muze Enesi tugiri yako baba makola Nali jifungula liba mirembe gitako Saika tondo sangeri ntulichukamo Womu wadikora ninyweza ngane hayazo Na ange ngeze kukwata baibo sudeo Woba kade range kanzi ate jembiza Koli midaba sawo kwetu alira waguru Na wogu vanga yombalu wadoku mwomu Woba woba basina batisa Sote weibala linda luo Halo itanga yoba yambenda Woba woba basina batisa Echiye mula geri mwanange Linda luli tuka yoli chewone Sina watisa Sote weibala linda luo Halo itanga yuwa ya mbenda